tasiro mpaka president ya tula mu district ya mukono hajati Fatuma ndisaba afya bazadde abalina abaana bali ku mbiri gyabwe okomya omuze gw'okuba kweka mayumba na n'abandi ogena maso n'okubafuukira ekizibu kyokka bano ne bamaliriza nga bavudde n'embulamu bw'ensi ndisaba alabudde abazadde okukikomya mu bunnambiro kubanga singa gavumenti eba kukuttako era wakukkanga vula omwana ono ayina eddembe lye ng'omuntu ery'okubeera mba nate nga kw'otadde okufuna empeereza ez'enjawulo bino byonna abyogedde bw'abadde atongoza obuyambi eri abaana abaliko obulemu ku mibiri gyabwe abawangalya mu disitulikiti y'e Mukono obulemu bano nga baweereddwa ebintu eby'enjawulo okuva mu kitongole ekya Love Without Boundaries Hajjati Fatuma Ndisa bagamba nti singa buli muzadde yenna abajjayo omwana n'alabika ate n'afuna obuyambi kyankizo nnyo gye bali bwatyo yebazizza abazadde batasobodde kweka baana baabwe ne bavaayo mu lwata ate ne babalaga okwagala okw'enjawulo
kubanga temwabakweka mwabajjayo mubabeereddewo mubalabirira bulungi balabika bulungi mwebala obutabakweka because kirabika nnyo emirundi egisinga obungi abakyala bwe bafuna abaana bwe batyo ne batandika okubakweka emmanju ne babakolera bu cages ne batabafuula ng'abantu mbeebaza okubayonja mbeebaza okubajanjaba mbeebaza okubalabirira mwebale nnyo tunuulira abaana bano n'obwetaavu bwe balina era ne baza bataata abaliwo in most cases abaami bwe bazaala abaana bwe bati badduka ku bamaama n'atandika ogamaze mu famire yaffe tetubizaala obiwazadde baana bo emmwe mufuuse bamaama mufuuse bataata mufuuse baguardians mufuuse bakatonda b'oku nsi
abazadde n'abaana baliko obulemu ku mbiri gyabwe bafunye obuyambi beebazizza ekitongole kino ate ne basaba na buli omu yenna gy'ali okwongera okubawa obuyambi obw'enjawulo
I would like to thank Love Without Boundaries for the donation of food items, mattresses and wheelchairs to children with disabilities. Thank you so much. We are so grateful. May God bless you all.
Mama wa mudondo logos. Nebaza abekitongole kino okutuwa obuyambi bebalinnyo bebalire ddala ne batufuukira abataata abatali bataata.